mumuwayiriza, nono mumuwayiriza, eh, mumuwayiriza, mulekerawo Katonda wano neiba yakedde kumbaja nasibula mukyala we bwatunagenda mu wino abakasa ku kyokulya kumbe n'omusiguze ali mmanju walinze yalabye alinnya takisi neyesogga enjuye kumbe yalinnye takisi yeerabidde tulansipot eka yakumye mu kkubo n'akyusa obuufu omusiguze kyeyaguddeko nekyabadde kirungi bakubye oly emiggo ne bamutta naye ate kyanneewuunyisa nga tuli ku ntaana ye obwedda bye baatusomera nga bikonjera katonda mbu katonda yagambye era bw'atyo yasiimye mbu katonda yagezeye bw'atyo n'amujjulula katonda tannamutuma bamuddire embwezi no sitaani ye yamutumye n'amukozesa ebitasaana mumuwaayiriza nonno mumuwaayiriza hey, mumuwaayiriza mulekerawo katonda mumuwaayiriza nonno mumuwaayiriza hey, mumuwaayiriza mulekerawo katonda ono sista twamusanze ng'avumaavuma bbaawe bbaawe yamumanyiza essaawa ddatta ekiro kwolwo n'ayisaamu essaawa yanze mukaaka n'avumaoly ebingi n'amusinisa ebinnyo ate nga nekyamuvumira tikyabadde kituufu bawe neyeekyanga bawe neyeekyawa bawe n'asalawaya n'amugobera ebweru naye ate kyaneewuunyise bwe namusanze wa pasita ng'ali eyo yeemulugunya ng'ali eyayomba omusajja n'omusaabira omusajja neyeekyanga omusajja namusikidde obufumbo bwange neebugaana senkoye ne bye munsabira sikyasaba katonda tannakutuma ogenda ojyogebbaawo sitaani ye yakukemye n'akukozesa ebitasaana mumuwaayiriza nonno mumuwaayiriza mumuwaayiriza mulekerawo katonda mumuwaayiriza nonno mumuwaayiriza mumuwaayiriza mulekerawo katonda laba ono omukyala omujega yaleese ettogo mu nnyumba agobe bakyala bangi abaganza bbaawe eddogo lye yaleeta mu nnyumba ligobe bakyala ate nga ku saidi yeemu nga naye mukyala bakubye oly emiggo sibalimba naye ate kyaneewuunyiza bwe namusanze w'omufaaza ng'ali eyo yeemulugunya ng'ali eyayomba omusajja n'omusaabira omusajja neyeekyanga omusajja namusikidde endobolo yange n'ebigaana zenkoye n'ebya yeezu sikyasaba yeezu tannakutuma ogenda oleeta amalogo mu nnyumba sitaani ye yakutumye n'akukozesa ebitasaana mumuwaayiriza nonno mumuwaayiriza mumuwaayiriza mulekerawo katonda mumuwaayiriza nonno mumuwaayiriza